amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda ateganyijwe tariki ya 4 y'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Na amatora amaze igihe avugwaho. Ese abanyarwanda ari abatora ari nabitegura kuzatorwa biteguye bate aya matora? Ese icyo bashyira imbere ni iki? Nanone uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagirubusa uri mu Rwanda.
Twongeye kubifuriza amahoro mwe mwese muteze amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ni Eric Bagirubusa i Kigali mu Rwanda basuhuza. Ikiganiro cyacu kirakomeza kwibanda ku bihe bikomeye by'amatora y'umukuru w'igihugu Rwanda rugiye kwinjiramo. Nibutse ko ari amatora ateganyijwe ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8 ku banyarwanda bazatorera mu mahanga, n'itariki 9 z'ukwezi kwa 8 ku banyarwanda baba imbere mu gihugu. Muri dusangira ijambo yabanje twareberaga hamwe imigabo n'imigambi kubifuza kuba bakandida bigenga mu matora. Icyo gihe twagumye ku migabo n'imigambi ya Bwana Gilbert Mwene Data n'umwari Diane Shimarwigara, bombi bashya muri politiki. Kugeza abashaka kuba bakandida baba bigenga ndetse n'abari ku maturufu y'amashyaka, bose kuri uyu wa 4 tariki ya 22 z'ukwezi kwa 6 barangije gushyikiriza kandidatire zabo akanama gashinzwe amatora mu Rwanda. Muri iki kiganiro turumva Bwana Mpayimana ushaka kuba umukandida wigenga, turumva kandi Bwana Frank Habineza watanzwe n'ishyaka Riharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije. Ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi tangaza ko umukandida waryo Perezida Paul Kagame naramuka atowe azakomereza ku iterambere yatangiye. Turaza kumva kandi icyo rubanda bavuga ku migabo n'imigambi y'abandi bifuza kuba bakandida. Kuba se amashyaka nka PSD na PR amaze imyaka 26 ashinzwe akaba atibonamo gutegeka igihugu, byo bivuze iki? Igisubizo nacyo ni muri dusangira ijambo. Ayo mashyaka asa nakomeye ku butegetsi yahariye Perezida Paul Kagame w'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi. Aya ni amatora bamwe basanga nta higanwa rizayagaragaramo. Turumva icyo umukuru w'u Rwanda avuga kuri iyo ngingo. Tubahaye ikaze dutangirana na Bwana Philippe Mpayimana.
Ingingo nyinshi nshyira imbere ni zijyanye no gutsura demokarasi. Hari benshi bagiye banambwira bati uzafata umwanya munini kugira ngo abanyarwanda basobanure icyo ari cyo demokarasi. Ni intambwe ya mbere nyine kubasobanurira bakumva demokarasi. Gihe nkabana nifuza yuko ducengera no mu muco nyarwanda tukayiha umwanya. Niyo mpamvu hari ingingo yo kwiyemeza kwivugurura kugira ngo tuyishyiremo, tumenye ko ari bwo buryo bw'ubuyobozi bubereye isi, bubereye ibihugu byose by'isi yose. Ntabwo ari ikintu cyahimbwe n'abanyaburayi, ni ikintu cyahimbwe n'abanyabwenge bamwe babitekerejeho kera b'Abagereki, noneho kugeza ubu tukaba buri gihe tugenda dushakisha uburyo twakwisanisha n'icyo twifuza cyaba cyiza ku buyobozi bwacu bw'ibihugu byacu mu Rwanda cyangwa muri Afurika. Nkaba iyi ngingo nyitindaho kuko mvuga nti aho tumaze kugera ku Rwanda dukora ibyiza twiyerekana neza, dushobora no gutanga urugero mu rwego rwa Afurika. Ikintu nifuza ko twatangaho urugero ni ikihe? Cyane cyane guha icyizere abantu baba bari ku buyobozi ko guhinduranya ubutegetsi nta ngaruka bigomba kubagiraho. Ibyo bizatuma abari ku buyobozi bahora bitwararika gukora neza, kubera yuko nta mpamvu yo gukorera ku bwoba, kubera ko bazaba barahawe cyo nakwita garanti yuko nyuma yabo nta kibazo kizaba. Icyo ni ikibazo kibangamiye Afurika yose. Tukaba umukuru w'igihugu dufite mu Rwanda ari umwe mu bujuje ibyangombwa byo kuba iyo ngingo ashatse ko tuyishingiraho guhinduranya ubutegetsi byagenda neza, noneho nka bumwe mu bakandida bashobora kwiyamamariza uwo mwanya. Nguko demokarasi ko bo
Bwana Mpayimana akomeza avuga kuretse na demokarasi ubwayo itaratsimbatara, hari ibindi bibazo bikomeye bitigeze bibonerwa umuti imyaka n'imyaniko.
Kuva muri 59 impunzi zagiye hanze, 94 zibisikana n'izindi zigenda, ku buryo kandi n'ubu akantu karakoma ukumva ngo umuntu yahindutse impunzi. Kuko gihewe impunzi kuvuga nti nicyo kibazo gikurura intambara muri Afurika. Hanyuma hejuru y'icyo kibazo rero cy'ubuhunzi, hari rero n'ibindi bigomba guhinduka mu mibereho y'Abanyarwanda. Kugeza ubu imibereho y'Abanyarwanda yewe nkaba narayize nkavuga nti niba ibintu bigenda neza hari umurongo bashyizeho. Noneho nkibaza nti ejo uyu murongo uriho uraganisha hehe? Uyu murongo aho uriho uganisha ku giti cyanjye, nabonye abantu benshi bakomeye bafite ubushobozi, bafite ubukungu, bafite ubuyobozi, bicaye neza muri foteyi, bameze neza, bishobora guhinduka nk'ubukonde bagakomeza bakikirira abakennye, nabo bakaguma mu bukene bwabo bigakomeza kuba gutyo. Ntawakwifuriza ubukene karande Abanyarwanda. Niyo mpamvu imibare yose itangwa yuko ibintu bigenda neza, hari ubundi buryo bw'uko imibare igoma ishobora gukomeza ikagenda neza kandi hari ikintu cyitwa ubufashanye gufashanya solidarite ni ugusaranganya ubukungu byo ni ibintu bishoboka hakaba rero hari ingingo nyinshi cyane shingiraho mbabwira nti leta nshya nyuma y'amatora cyane cyane muranabireba muri kino gihe abayobozi ubwabo bariho kuri iki gihe bariho baricira urubanza ubwabo buri munsi berekana ibintu bikomeye bati rwose n'ibiki ejo bundi hari umudepite wavuze ati amateka azabitubaza niba dukomeje gutya twebwe rero natwe tubirebera hanze kubera iki si tutabivuga twemye tukavuga duti niba abantu barahawe imyanya bagahabwa imishahara bakaba bameze neza ese baratekereza iki ku bandi batameze neza ese bizakomeza gutya niyo mpamvu umurongo wa politiki y'ubukungu muri iki gihugu aho uriho ugenda ugomba mu minsi iri imbere guha umwanya abayobozi abanyapolitike nifuza yuko baza mu ruhande rwanjye tukavuga duti ese twa kampani dutoye ese abaturage ese abantu bakishakisha ko musa n'ababibagirwa ibi byemezo byinshi byinshi bigiye bifatwa muri no minsi biraduha ishusho y'ibizakomeza gufashwa mu minsi iri imbere niba batazirikanye iyi gahunda nyine yo gusaranganya ubukungu ntabwo rero ari abagufite bazabyibwiriza none se niba umusaruro mbumbe w'u Rwanda muri kino gihe bawubarira ku 1600 ku mwaka ku munyarwanda uwo ari we wese iyo mibare yo bayitanze twebwe twibaza uko umunyarwanda uwo ari we wese ufite ubushobozi bwo kugira uwo musaruro ari bangahe mu gihugu ni bake cyane none se ko bituhutse nicyo cyerekana yuko igihugu ni gikire ariko n'abagituye dukire icyo ni ikibazo gikomeye umunyarwanda wari wese n'umwana uri mu mugongo baba bamubaza yinjiza ku mwaka 1600 ni ukuvuga ku kwezi 1500 bajanishije n'ose ibyo 1500 bisaranganijwe mu banyarwanda ni gute twaba tukiri mu murongo w'ibihugu bikenye ku isi hakaba n'ivugurura ry'ubuhinzi hakaba n'ivugurura ry'imibereho myiza hakaba n'ivugurura ry'uburezi ni ibitekerezo ariko nyine bigomba kuganirwaho mu gihe cy'amatora igihe cy'amatora ni igihe umunyarwanda wese umuturage wese asabwa kugira icyo avuga ku bimutegurirwa ni ukuvuga ko ibibazo byo gusobanurira abanyarwanda icyo ari cyo demokarasi ngenda mpura nabyo muri aya mezi atatu sinabahisha ko ikibazo cyo kumvisha abantu ko demokarasi ari ubuyobozi bw'abaturage nyine bushyirwaho n'abo baturage abaturage bagatanga ingufu zo kugira ngo bugeho abanyapolitiki barongera barayikana imana intebe barongeye batubwira ko bajya bayo baramato ngo mushaka bakoze ibyaha baratugaza turayoberwa bati none wi demokarasi
ubu yari Bwana Philippe Mpayimana agaruka kuri imwe mu migabo n'imigambi ye yumva yazashingiraho igihe yaramuka yemerewe kwiyamamariza gutegeka u Rwanda muri manda y'imyaka 7 hari na Bwana Frank Habineza uri kwita urufu ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda ibi ni byo yadutangarije akimara gutanga kandidatire ye kuri komisiyo y'amatora
abanyarwanda bose turabizeza yuko kandidatire yacu cyo dufite gahunda zizabazanira ibyo kurya bihagije kuri uyu munyarwanda bose tuzagira icyo twita food security ndetse tuzatanga n'ubundi buryo mu burezi tuzabazanira ireme ry'uburezi ko twabonye ko gahunda y'uburezi cyangwa politiki y'uburezi ari politiki rwose itigeze igira ishingiro buri gihe cyose ihora ihungabana tuzayitunganya ndetse abanyarwanda bose bagire n'uburenganzira ndetse n'abashaka za Bruce bashobore kuba bakwiga bafite amahirwe angana tuzavuga ibintu byinshi cyane kandi cyo twabizeza ari uko ibikorwa bya leta bikorwa na leta ntabwo bikorwa n'ishaka ishaka rirayobora ritanga gahunda yaryo ariko nuvuga ngo natwe tuzatanga gahunda yacu kandi tuzabona bije izava mu mutungo w'igihugu ndumve ibijyanye na gahunda yacu ya manifesto tuzabigaragaza kandi atari imaze kwemerwa ariko gakenshi ngira ngo mukunze kumva ibintu ndenga byinshi cyane nk'uko nari mvuze ari politiki y'ubuhinzi harimo ibibazo ari politiki y'uburezi harimo ibibazo ari ibibazo byinshi cyane mu mutekano mu butabera n'ubu mu butabera hari ikibazo gikomeye cyane cyuko nta rukiko rukurenga itegeko nshinga ruhari tuzarushiraho tuzakora amagereza atandukanye afunga abantu bizajya wumva kwa kabuga kwande kuri abantu bafungwa mu byo gutemera n'amategeko cyangwa se bakamara muri giye kirekire byose tuzabikuraho tuzakunganya umutekano ku buryo nta bantu bakomeza mwumvise ko abacungagereza mu minsi ishize barasaga nk'abantu abantu bagapfa kandi batagomba kubikora bagomba kutarasa kwica byose tuzareba kuri yo tuhugura abacungagereza bahugurwe neza tuzashyira imbaraga mu mutekano w'u Rwanda tushyigikira cyacu cyihebije ihagije ndetse tuzongera umushahara w'abasirikare n'abapolisi ndetse n'inzego z'umutekano aho rwego rw'umutekano tuzashyiraho n'ikintu kitahari mu Rwanda cyitwa Conseil National de Sécurité National Security Council ku buryo buri munyarwanda wese azagira uruhare mu kurengera umukubungabunga umutekano wiwe kuko ubusanga ibintu by'umutekano bikorwa na MINADEF gusa tujya kumva ko President Republica we n'abajenerali ariko twese ntitumenye n'icyavuyemo tujyemo n'uruhare tuzashyiraho Conseil National de Sécurité twese tuzaba tufitemo uruhare ikindi ari ikibazo gikomeye cyane ku basirikare b'u Rwanda ntabwo wagira aho barara ngira ngo mwarayibonye abasirikare bacu bose bara mu mahema mu matenti ziriya kandi urabona FPR imaze imyaka 20 n'ingahe ariko ntawigeze bashakira amacumbi tuzashyiraho amacumbi kuri abasirikare bacu bazagira aho barara be kuzajya barara ku gasozi ndetse n'ibindi byinshi cyane byose tuzabibagezaho
muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika aho tureba imwe mu migabo n'imigambi yabifuza kwiyamamariza gutegeka u Rwanda muracyari na akabagira ubusa nk'uko twabikoze ubushize nanone twegereye abaturage dukeneye kumenya uko bafata abandi bakandida bashya mu matwi yabo
ndibukije hari uwitwa Philippe Mpayimana ku munsi w'ejo kuwa kane yatanze kandidatire hari uwitwa Diane Rwigara
n'ese ubwo utabinyandikiye umutwe wanjye wabifata koko
ntabwo ugikurikira radio se
ndabikurikira ariko nshanga radio Kigali
radio Kigali ni iyihe
radio Rwanda
Kigali ariko ntabwo bavuga bo ngabo se
barabavuga ariko reba nkomba nibereye mu murima ariko
none ubwo uzatora uteko numva
udasobanura natora Kagame Paul umubyeyi wacu
gute se
n'ubwo nibwo bwa mbere ntora ntabwo ninjije cyane baba baratanze kandidatire ya kandidatire si wowe wari ubona amafoto
yego
none se ubona ayoberwa umukuru w'igihugu wacu imyaka mbanye nawe irangana iki
none se abandi bo ntabwo wakurikiye n'imigabo n'imigambi yabo se
ni bangahe bwo
ni bane mu bakandida bigenga
ni bane
nta n'umwe wigeze agira icyo atangaza ngo wumve kigusigaye mu mutwe mu migabo n'imigambi yabo
ntacyo ndamenya njyewe nzi ko nzatora Kagame Paul nta wundi nzatora abantu mbwira barasa n'abari ku ruhande rwanjye nyuma
muraho
amashyongo murabo neza
yego yego
amakuru yanyu
amakuru ni meza uvuye guca ibigori uvuye gusarura
uvuye gusarura nawe baho yahinze
nitwa Eric ndi umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika abanyarwanda muri tegura amatora
ewe we byihorereyeze we turi mu bukwe
ubukwe uravuga iki
mu bukwe umugeni wacu tukamutora neza nta kibazo
nari ngiye kukubaza nti hariho abashaka kuba bakandida bigenga abo bantu urabazi ku mwanya w'umukuru w'igihugu
ntabonzi rwose
mwibukije hari uwitwa Philippe Mpayimana hari uwitwa Gilbert mwene data na Diane Rwigara ayo mazina wigeze wumva no kuri radio bayavuga
ndashaje ntabwo byo nabimenye uwo nzi ni perezida wacu Kagame niwe mukandida nzi
ubimanikiye ukuboko
rwose yose ariko amaboko yose
none se bibaye ngombwa ko haza umukandida wigenga urumva ntabwo bamutora bitewe n'imigabo n'imigambi ye yaba akumvisha
ariko soze imigabo n'imigambi ya Kagame uzi ibintu yadukoreye urabona ndi mukuru Kagame niwe wambere nabonye ku isi nta wundi yatowe n'Imana ntabwo ari abantu bamutoye twamutora ijana ku ijana
hari abashaka kuba bakandida bigenga muri aya matora ku mwanya w'umukuru w'igihugu abo bantu murabazi
amazina yawe duva ntayibuka neza ariko jabumva
mbibutse hari uwitwa Diane Shima Rwigara
niwe mugore wenyine umukobwa wa wande wa Rwigara
wa Rwigara
Sinapol wapfuye
hakaba hari uwitwa Philippe Mpayimana na Bwana Gilbert mwene data
ababo ntabwo ndababona ariko ndabumva nako
imigabo n'imigambi yabo warayumvise bagiye batangaza
nagiye mbyumva bamwe bavuga ngo bazakora ngo ibirenzeho ngo byo kwiteza imbere nk'ibyo
wayakiriye ute
ntabwo ibyo byose biranyinjiramo njyewe neza ntabyo bakora byarenga ku by'umukuru w'igihugu cyacu yaba yaratugejejeho
ibyo twasanze kuri bamwe mu batuye Masoro si umwihariko umva abandi bafundi twasanze mu kazi runda mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda
nabazaga abantu ibitekerezo bafite ku matora yo mu kwa munani Umusiyo wanyu gute? Urumva? Hari abandi bantu bashaka kuba bakandida bigira.
Ah, abandi
bashaka baki? Bashaka kuba bakandida bigira.
Oya babwira babareke.
Bahe barete gute?
Bahe babyihoreye.
Abo ni abana hari igira baye.
Ko numva mwarangije gufata uruhande?
Natwe Kagame ntawe na muntu.
Ari undi muntu ahubwo kudana nana kimpamo nyina.
Ah, bari kuri bungahunganye.
Eh.
Wo kuri kwibaza bineka. Namutoro.
Ubwo nari ngiye kubabaza abandi se murabazi ba
ntabwo tuzi nabagenewe kumenya
ni Kagame nta wundi
ubwo n'imigabo n'imigambi yawe
niyo za Repubulika nzamutora n'umugore wanjye n'abana banjye bose n'abanyarwanda
ni ukuvuga ngo imigabo n'imigambi y'abandi ntabwo ibashishikaje rero
iyo abandi se ntanabona rero mu nama zabo nta kindi gitekerezo nakumva se cy'umusaza
bo murabaza bashaka kuba bakandida bigenga
rero ishaka kubamenya ngewe mba ni umufundi mba ni rero bose ni perezida w'ukuri kuba
mutora ubwo wumvise nk'umugore wawe yatoye undi muntu byagenda
bite ngewe rwose sijya kuri umugore wawe yatoye undi muntu nk'abindi ari umugore wanjye nta mushatse nta mukiri wanjye
kwa inzoga ngaruka mba ari fashe
ngo nyine kujyamya ntake
okay ndahari kambareke rero mukomeza akazi kandi mugira akazi keza
kandi murakoze imana wowe mugisha
yego nambe
nkuko natangiye mbivuga gusaba gushyirwa ku rutonde rw'abakandida bazahatanira umwanya wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda byarangiye kuwa kane tariki ya 22 z'uku kwezi kwa gatandatu. Umwe mu Banyarwanda bari bifuje guhatana mu matora yo mu kwezi kwa munani ni Padiri Thomas Nahimana ubaba mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu uhagarariye ishyaka ishema ry'u Rwanda yagerageje gutaha inshuro ebyiri kwinjira mu Rwanda ngo aze kwitegura amatora ntibyamushobokera. Mugenzi wacu Etienne Karekezi uri i Washington yamushatse kuri telefone bavugana ku by'aya matora. Mbanje kubasuhuza Padiri Thomas Nahimana, murakomeye cyane.
Turakomeye rwose, turakomeye ariko nyine nk'abari mu buhungiro.
Nk'abari mu buhungiro, birumvikana muri mu gihugu cy'Ubufaransa. Hifashe hati?
Turaho, harashyushye, harakazuba gakaze, ariko turakomeza kwitekerereza u Rwanda kuko ari yo gahunda dufite.
Niyo gahunda mufite, mu minsi mike ishize mwari mwifuje kujya mu Rwanda ntibyabashobokera. Ariko kuri wa kane tariki 22 y'ukwezi kwa gatandatu nibwo abanyarwanda bifuje kuziyamariza umwanya wa perezida w'igihugu barangije kwiyandikisha muri komisiyo y'amatora basaba kuzagirwa abakandida. Mwe mwakiye mute kuba mutari mu gihugu?
Kubuzwa kwinjira mu gihugu cyacu kabiri kose ni ukuvuga ku itariki ya 23 z'ukwa 11 umwaka ushize no ku itariki ya 23 z'ukwa mbere uyu mwaka, ni ibintu byatubabaje cyane. Uko tubona nyine gahunda twari twiyemeje natwe kujyamo yo gutanga kandidatire no kujya mu matora biri gukorwa tutari mu gihugu, ni ibintu biduteye agahinda bitubabaje kuko tubona akarengane gakomeye twagiriwe na guverinoma iyobowe na Paul Kagame.
Padiri Nahimana, hari abakandida banyuranye barimo abigenga kimwe n'abatanzwe n'amashyaka yabo barimo na perezida Paul Kagame n'abandi bazahangana nawe, mubabona mute bari abanyapolitiki?
Icya mbere tuvuga ni uko kuva twakwangirwa kujya mu gihugu twabonye ko FPR n'umukandida wayo Paul Kagame bafashe icyemezo cyo kwiba amatora ku buryo budasubirwaho, kuko bari badufashe bakatubuza kwinjira mu gihugu tuje kujya muri ayo matora, kandi twarabitangaje kuva kare kose byatweretse ishusho y'amatora azaza. Abakandida muvuga rero turababona, turakurikira, gusa baracyafite urugendo rurerure kuko barasabye ariko ntibaranemererwa. Tukaba dutinya ko bashobora kuzagira ingorane nk'izo twagize uretse ko twe twari hanze y'igihugu bakahadufungira, bo bakaba bari mu gihugu. Tuzabireba neza abazemererwa mu minsi iri imbere nk'uko biteganyije kuri gahunda, ariko twarangije kumenya ko no gusinyirwa ubwabyo kugira ngo umukandida abone ba bantu 300 bamusinyira byabaye ingorane. Bamwe barakubiswe, abandi barafunzwe, ayo n'amakuru tuzi. Abandi bakomeje gutotezwa kubera ko basinyiye umukandida kanaka, nk'abasinyiye Diane tuzi ko harimo abafite ingorane muri iki gihe, ayo makuru turayafite neza.
Muregese abanyapolitiki basabye kwerurwa kw'abakandida, musanga baramutse bemerewe, hari abo mwatera inkunga mwashyigikira?
Twebwe ubu turi mu yindi gahunda ikomeye kuko kuva batwangira kujya mu gihugu twarangije kubona uko amatora azagenda mu murongo FPR ishaka. ubwo rero icyo nakwifuriza bari abakandida abazemererwa na amahirwe masa nkaba nahamagarira n'abaturage rwose kutasuzugura amatora kuko amatora nakadirisha Imana ibibahaye kuba bagira icyo bemeza nubwo twebwe tutari mu matora tugize amahirwe abaturage rwose bakagira uwo bikundira muri bari yabandi muri bari abakandida biyamamaza yaba ari amahirwe akomeye ndabivugira yuko Perezida Paul Kagame we manda yizarangira ku itariki ya gatatu ni ku itariki ya kane z'ukwa munani manda constitution yamwemereraga zari zirangiye wende tumubara naramuka anitoje ku ngufu cyangwa se yibiza amajwi nk'uko yatangiye kuyiba ku munsi atubuza kujya mu gihugu twebwe twashyizeho guverinoma yo gukomeza kumurwanya kuko iyo guverinoma ntabwo izaba yemewe
muvuze abaturage Padiri Nahimana ko ari bagombye guhagurukira aya matora ariko abavuga n'ijwi rya Amerika bamwe mu banyarwanda bavuga n'ijwi rya Amerika bari imbere mu gihugu basobanuye ko nta wundi mukandida bumva batora uretse Perezida Paul Kagame wagejeje ku iterambere bafite ubu ngubu.
Ikibazo rero kiri aho ngaho nuko abo baturage babivuga n'uburenganzira bwabo. Ikibazo nuko ari igice kimwe cy'abaturage. Buriya rero nkatwe dukurikira ibyo bintu tuzi neza ko mu gihugu hari andi mamiliyoni menshi arenze kimwe cya kabiri cy'abaturage b'igihugu ari kurira mu myotsi, akubitwa buri munsi, arengana buri munsi, yamburwa amasambu yabo, atwikirwa amazu. Abaturage barengana buri munsi ni benshi ahubwo ntajwi bagira kandi niyo mwari bahakuri kuri radio yanyu dukunda ntabwo batinyuka kuvuga kubera umutekano wabo abo ngabo nibo twebwe turopresenta mbere na mbere abo ngabo nibo twifuzaga ko rwose nabo bahabwa ijwi bakavuga icyo batekereza baratsikamiwe kandi ntibazakomeza gutsikamirwa ubuziraherezo
igihugu muvuga Padiri Nahimana n'u Rwanda kandi muri iyi minsi mike ishize nibwo amashyaka twavuga ko ari ibigugu hari ishyaka rya PSD ishyaka rya PL yombi amaze imyaka 25 akora yamaze kwemeza ko kugaragaza ko umukandida wayo ari Perezida Paul Kagame mubona ayo mashyaka imbere mu gihugu atabona ukuri ese icyemezo cyayo mwe mukivugaho iki
ayo mashyaka ari mu gihugu koko amaze igihe uretse ko amashyaka twari tuzi muri 1992 atari yakiriho ayo mashyaka agaragarira mu cyemezo yafashe ni nayo mpamvu tubona neza ko azukuye kuri azi nta opposition iri mu Rwanda nicyo bivuga kuba uri ishyaka iryo ry'ikigugu ridashobora kubona igihe nk'iki gikomereye abaturage aho abaturage bashaka impinduka ngo mutange umukandida namwe mutange programu ko mushaka kuyobora igihugu mu buryo burwanya karengane muba muri ishyaka nyabake muri make ari amashyaka yo ya PL ya PSD yagaragaje ko arandi mazina ya FPL inkotanyi kandi nako bikorwa burya ntibakababeshye bari abayobozi bahora barukiritsira FPL inkotanyi niyo baganira hirya iyo bumvikana uko bagabana imyanya ariko ntago ari opposition ntawe bavugira
none se wahamyute ko atamashyaka ya opposition kandi ubwayo avuga ko afite gahunda yayo yo kuzamura no guteza imbere igihugu
icyo atavugaho rumwe n'ubutegetsi se ari cyo twigeze tubona nyine ishyaka ribi rya opposition kubera ko rifite gahunda idahuye niyi ishyaka riri ku butegetsi ndetse agaharanira nayo kuba yahabwa ubuyobozi akayobora igihugu bari ababisezeho kera babonye uzajya baroperezanta ni Paul Kagame wa FPL inkotanyi bo na FPL inkotanyi bari ni remuvansiye niko bajyaga babita muri Congo ni remuvansiye ba FPL n'andi majwi ya FPL n'utwana twa FPL n'irindi zina rya FPL
ndabashimiye cyane Padiri Thomas Nahimana tuvuganye ari mu Bufaransa
murakoze cyane
arakoze cyane Tiene Karekezi kutwunganira avugana na Padiri Thomas Nahimana ku byaya matora yo mu Rwanda Perezida Kagame umaze imyaka 17 ku butegetsi ku mwanya w'umukuru w'igihugu agiye kongera kwitoreza gutegeka binyuze ku guhindura itegeko nshinga byabaye mu 2015 bimufungurira imiryango ibyo nibindi hari abafatira kubiriho bagaheraho bemeza ko aya matora ntahiganwa rizagaragaramo ni ikibazo Perezida Kagame yasubije itangazamakuru akimara gutanga kandidatire ye kuri komisiyo y'amatora kuri uyu wa kane
competition buriya yarabaye n'ubirakomeza yarabaye tujya kunyura muri ibyo byose bavuze buriya iyo referendum competition ijyana n'ihitamo ni competition competition yatangiye imbere ya buriya abantu ibihumbi za miliyoni bavuze z'abari abantu bajya gukora biriya buriya nabyo ni competition bijya gutuma referendum iba ni competition abantu bajya gutora muri referendum ni competition kuko baba batora hagati ya yo guhitamo icyo ni competition nubu muri amatora azaba competition irimo cyambere buriya harimo nabo mwamaze kutubwira ariko bamwe bafite ibibazo bahura n'abaturage bakabagirira nabi bitari byo nabyo ni competition ariko niyo bitaba byo icyo abera ni ukuvuga ngo ariko aba bantu miliyoni zingahe referendum ngiye gutora turebe umubare buri umubare w'ibizavamo bikwereka niba hari umuntu watekerezaga ko bikwiye kuba ukundi ntabwo azajya muri uriya mubare witirira icyavuyemo mu batowe urumva icyo ashaka kuvuga ni nka referendum ni amatora ni competition n'ibiyakurikira uko biba bimeze kose ni competition wenda azajya amatora havemo amajwi 70% ku batoye ni ukuvuga ngo 30% ntabwo bemeranyaga n'abo 70% urabyumva ni competition competition yabaye 30% ntibemeranya 70% baremeranya uko bireba kose harimo competition ariko wenda ni competition idasanzwe cyangwa se utarumenyereye birashoboka ariko ni bwo bwa budasa nabyo ni budasa bw'u Rwanda hari n'ahandi bigomba kuba wenda biba cyangwa bizaba cyangwa bitewe n'ubudasa bwabo nabo baba bihari
aho niho dusoreje ikiganiro cyacu dusangira ijambo cy'uyu munsi kuri Radio Ijwi rya Amerika mwakoze kubana natwe mukomeze murogerwe na gahunda z'Ijwi rya Amerika nari Bagira Ubusa naho utaha
turamushimiye Eric Bagira Ubusa ari Kigali mu Rwanda namwe kandi abatwumva umusanzu wacu hano kuri Radio Amerika ni ukubaha ijambo niyo mpamvu twifuza ko mwatugezaho ibitekerezo byanyu mukabisangira n'abatwumva umunsi ku wundi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi naho ubutaha